KP on the board.
Malawi and Zambia.
HG on the beat.
Yow yow.
I'm at Zambia.com. Super vibe.
Easy one, send the boy.
It's a boy, I'm righty.
Aphrodite.
Hey, hey, let's go.
How are you, dear?
How are you, dear?
Ukaleo pili la bibi, siku tina kusia. No, no, na mali. How are you, dear?
How are you, dear?
Ukaleo pili la bibi, siku tina kusia. No, no, na mali.
Ni magani zeza yu evidendi kanguzu. Kube yako maso manga sima shota badi. Ukaleo pili. Bubuta mission zizitae zonguli.
You can see ni makukonda osaka ikila iwe.
I can see now
umandikonda sonde kumurisa iwe.
Mana ulina ya bibi ni magazi yanga. Believe me ndi wentiti yanga. Mana ulina ya bibi ni magazi yanga. Believe me ndi wentiti yanga.
How are you, dear?
How are you, dear?
Ukaleo pili la bibi, siku tina kusia. No, no, na mweli.
How are you, dear?
How are you, dear?
Ukaleo pili la bibi, siku tina kusia.
No, no, na mweli.
Amiku kuichika, kweka. Kula kuzange nguna kushinga nyeka, baby. Ako uli uli kanawa. Ya mikuno na salanguli kanawa. So kweka ikaweho. Yena nyami kweka ikaweho. Baby kweka ikaweho. Yena nyami kweka ikaweho. Chipwe chifuti chingu wile musono. Amina sakula kutwa manyena. Kumafuka ya mikuya nyena. Kulikweswe mungu atwa manyena.
How are you, dear?
How are you, dear?
Ukaleo pili la bibi, siku tina kusia. No, no, na mweli.
How are you, dear?
How are you, dear?
Ukaleo pili la bibi, siku tina kusia.
No, no, na mweli.
How are you, dear?
How are you, dear?
Ukaleo pili la bibi, siku tina kusia.
No, no, na mweli.
www.amadzambiri.com.